Mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda hamaze iminsi havugwa icyorezo cya korera cyatumye hari byinshi bihinduka. Ni icyorezo ubutegetsi bwemeza ko cyatewe n'umwanda. Kuri uyu wa kabiri abagize inteko ishinga amategeko babwiye guverinoma ko iki cyorezo cyatewe no kubura amazi meza ku Gisenyi na Kibuye. Akarere ka Rubavu kibasiwe na korera nyuma y'akarere ka Karongi hose ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye.
Mu mpamvu zitungwa agatoki ku isonga mu guteza iki cyorezo ni izifitanye isano n'umwanda, aho korera yagaragaye ku ikubitiro ni mu mirenge ya Kanama, Nyakiriba na Nyundo. Ibi byatumye ubutegetsi bufata ingamba zo gufunga amaresitora n'ubucuruzi bw'ibinyobwa bidapfundikiye, aho cyagaragaye kandi bufata ikibazo nk'icy'akarere kose. Ubutegetsi bwanahagaritse ubucuruzi bw'amata menshi yavaga mu nzuri za Gishwati bayagemura mu mujyi wa Gisenyi na Goma. Bwana William Kanyankore ukuriye ibitaro bya Gisenyi mu nama y'umutekano yabaye mu minsi ishize yagarutse kuri zimwe mu mpamvu zateye iki cyorezo cya korera. Ni mu majwi dukesha umunyamakuru w'ikinyamakuru Izuba Rirashe cyandikirwa hano mu Rwanda.
Basanze bavoma ikigage bakavoma amazi na buku y'umuntu utwaye igare yagiye acinywa akongera mu irido akagicuka n'amata nubwo twabibona barayafashe kugeza bwira n'ibintu twafashe n'amaso yacu ntabwo ari ibigambo. Umuntu agakora ko bundi yambaye agafata amata agashyira mu kabido ka litiro eshanu akavoma na buku akuzuza muri ya mata.
Kugeza ubu imibare ivugwa n'uko hamaze gupfa bagera kuri batatu bazira korera. Zimwe mu ngamba Rubavu bafashe banzuye ko abagaragayeho korera bose bashyirwa mu kato, babajyanye mu kigo cy'amashuri Groupe Scolaire Catholique cya Kanama ngo batanduza abandi. Tugera muri iyo nkambi ya kato ku barwayi korera, twasanze kubera amashuri agiye gutangira babaye babimuriye mu kigo nderabuzima cya Karambo hafi aho. Uyu musaza akora amasuku mu kigo cy'amashuri cyari cyaragizwe inkambi y'abarwayi korera.
Hano niho bavurirwaga, ariko kubera ko hari imyiteguro y'uko abanyeshuri kwa mbere bazaba barimo, abasigaye buba bimwe bashyize arahirya kwa muganga.
Hari kandi abakorerabushake b'umuryango Croix Rouge utabara imbabare nabo baduhamirije ko abarwayi korera bimuwe. Ijwi rya Amerika yabasanze bambaye ibikoresho bya kimwuga bakora amasuku ahavurirwaga abo barwayi kugira ngo bitagira ingaruka ku banyeshuri.
Adusanze mukora mu hano kandi numvise ngo nimwe mwari mushinzwe kubitaho. Kuki batari hano?
Dukomeje kubitaho usibye yuko atari cyane birikoroha. Ubundi mwakomeza rero mukareba umuyobozi w'ikigo arabakababihaga ko biteye.
Muri iyi nkambi kandi abafite ababo barwayi ariko batari bazi ko bimuwe bari bakibasura.
Ni wa musaza wanjye ubwo muri iki gitondo niho umwana aje kumbwira ngo kumwe umudamu yarayazanye umwana hano. Ni ukuvuga ngo nanjye nta makuru mfite afatika kuko nibwo nje kureba, urabona ko nta n'ikintu nzanye imuzaniye. Navuze reka nze mpagere ndebe uko bimeze menye niba ari hano ubundi mpore njye gushaka icyo kurya. Bambwiye ko ari korera.
Ibi byaduteye gukomereza ku kigo nderabuzima cya Karambo abo barwayi bimukiye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Tugezeyo byabanje gusa n'ibishidikanyweho kutuvugisha hanini kubera uburyo inzego zubatse, ariko nyuma yo kuvugana kuri telefone n'abamukuriye, Bwana Fidel Ngirumpatse uyobora iki kigo wabanje no guhakana yivuye inyuma ko nta korera yigeze ku Gisenyi, yaduhamirije ko abarwayi yirinze kuvuga umubare babakiriye koko. Yavuze ko babasuzumye basanga bakize bityo bahitamo kubareka barataha.
Rero kuba twabazanye nimugoroba twabararanye twabazanye twari dusanzwe tubavura, tumaze kubasuzuma twabonye bamaze gukira ku buryo twabasezereye, birumvikana yuko abababonye bababonye twari tukibafite tukibavura.
Ni ukuvuga ngo mufatiye ku kibazo uko cyari kimeze cyarangiye?
Ubu twavuga ko ikibazo cyarangiye, gusa icyo tutamenya ni ukumenya ngo ejo hazaza cyangwa ejo bundi bizagenda bite.
Uretse abarwayi n'abarwaje korera iki kibazo cyagize ingaruka zikomeye no ku zindi nzego, uyu muri centre y'amahuko afite alimentation icuruza amazi amata afunze n'ibindi kandi yafunze imiryango.
Yatugezeho ingaruka ikomeye kubera ko mu ngo zacu yarahunganye. Nawe urabibona, iyo umuntu amaze ukwezi kuzima afunze kandi ubushobozi yabukuraga akorera, inzara byanze bikunze iraza mu rugo.
Uyu nawe afite akabari k'inzoga ariko kuri ka brochette kubamugana ngo ntibigishoboka.
Byadusubije inyuma cyane kuko urabona nk'ubu ngubu icyokezo cyinjizaga amafaranga natwe tukagirayo tubona. Ubwo rero imirimo yarahagaze, ari uwakoraga ku cyokezo yarahagaze, arabazana amatungo mu masoko barahagaze, natwe muri rusange twasubiye inyuma kuko twabonaga abakiriya bo kunywa ari uko barabona n'icyo kurya.
Aha muri santire y'amahoko bahakorera indi mirimo isanzwe bakenera amafunguro ya saa sita nabo ntibigishoboka.
Nta cyayi wabona icyo kurya ntacyo, ahubwo leta yategeka gufungura amaresitora bakabategeka gushyiraho ibintu bifite ubuziranenge, ariko umuntu akajya arabona naho yabona icyo kurya.
None ubwo muri kurya mute?
Ubu ni ukuvuga ngo umugabo niba atarajyaga mu rugo saa sita yarabonaga n'icyo gihumbi akajya muri resitora, ubu ngubu uri kugihereza umugore nabwo gera no mu rugo ugasanga n'abana babiri ukabwira ngo uri umugabo.
Korera yari bahangayikishije mu rusange?
Korera yari duhangayikishije kubera ko abantu bari gupfa ariko ntabwo ari cyane ntabwo yari yagera hose ariko none bafunguye amarestora bakabategeka kuzuza ibyangombwa restora zifite ubuziranenge twaje turahabona n'igipolisi
mu gushaka kumenya uko iki kibazo gihagaze magingo ya mu karere ka Rubavu twahamagaye bwana Jeremie sinamenye uyobora Rubavu ku murongo wa telefone yatubwiye ko yiriwe mu manama Ku masaha yaduhayeho gahunda ntiyongeye kwitaba telefone ngendanwa abavugira ministeri y'ubuzima bemeje ko iki kibazo cyakemutse uyu ni bwana Marc Kayumba
ikibazo cyaragaragaye naho twakanye ko cyabaye ariko twakoze ibishoboka byose byo mu kibazo cyemuke kandi byagenze neza cyane kuyo ubu ngubu n'ubwo tutavugana ashobora kuba nta muntu nasigaye kwa muganga ejo niba atarije ubundi yari asigaye abantu bane gusa
kuri uyu wa kabiri abagize inteko ishinga amategeko bemeje ko zimwe mu mpamvu zizi imbere ku ntandaro y'iyikorera zirimo ibura rya zimeze Rubavu bityo ko n'ahandi mu gihugu bashobora kuzisanga babaye batyo n'icyorezo minisitiri w'intebe Anastase Murekezi yabwiye abadepite ko guverinoma hagarariye yagihagurukiye akarere ka Rubavu kibasuwe na korera gakurikiwe n'akarere ka Karongi hose mu burengerazuba bw'u Rwanda ehe kabagira ubusa